ChunkySupplier.com.
SM Music.
Awe chuku blandi Gidiyala palongea
Ra Chunky Supplier Supplier Shkiri
Zekila
Nilitamani nilete barua Ila wapambe wame kuchukua Umeondoka umenikimbia Umeniacha minalialia Nilitamani nilete barua Ila wapambe wame kuchukua Umeondoka umenikimbia Umeniacha minalialia mama Nilitamani nikutunze Ukajifanya ukubize Nilipambana upendeze Ukaniona kama bwege Nilitamani nikutunze Ukajifanya ukubize Nilipambana upendeze Mewasikiliza wapambe Umeniacha peke yangu Umeniacha peke yangu Umeniacha peke yangu kwa nini Eti kwa nini We kila siku we mwendo kasi Kila sababu nagonga glasi Maneno mengi eti unitaki Misina kitu ntakupa sesi We kila siku we mwendo kasi Kila kabu nagonga glasi Maneno mengi eti unitaki Misina kitu ntakupa stresi lanzo
Awe mwibwai Costa family Akubali watoto wa bonde la mpunga Salimie ndugu chafa Adigidia hapa na ugea Watoto wa stendi ya jela Watoto wa Brazili Wasalimie wanangu wa Paris